You know what it is? Kids, we call it classic music. Creativity mind on upstairs. They're gonna sit at the back benches staring on us. I'm gonna give out my number for the more information. Vinakugusi noni, unazika unakanya bai, unakanya noni we. We, gagoga kushinda, zino bifuza rigani na simba zinakugusi noni we. Uwe mukinja samba takuzarumba, mbona we unahika we. Unapiga mbinja, kisha unajilazimisha kuimba. Go and buy Carolite, keep on bleaching yourself.
Ukalele medalioni,
na kwabira endera kuzipodoa. Unomaka paka funda itangaza ndoa. Harusi funda ikenda pwani, baba ende mchungaji ndiyanda ifunga. Yani mulume usamba ni uya fulani, lolana muhaza kisha hadarani.
Producer malishi,
shika mama meyirama. Gongmano waga henda gona gamanya. Bahama ma ungeja la muka, haifunge unu anachai, kisha fende fuka unye. Ama bai ungeja la hamuri, amo jale sabuni, nguo cha fufuzi fule. Hey, tegamba ya kilume bebure, minotanaona kufikire shule.
Yani la makabango garija kuimboka tuwa kuakli.
Huu shauri wangu ramana kupo wabure, tosa niwe wasafi minona kuwana bure. Hivi vita vya panzi na ngombe, vina kusunoni rama mwenye shombe. Yani kama mziki umekushinda, nenda baharini rama ukato. Nakona clever kumbe fala ya, wapu natoja siri wakumbisiri gani. Tena unamchanganya paka simba. Bandani hivya wata kutetea mpaka majirani. You standin like a comedian. Kuvala makoti kwa chekesha watu na utani. Mara movie, mara mimba, mara unaimba. Thoro na nimbo za mudi.
Mie ni Rama.
Rama music the queen Elizabeth.
Mito sirikara tafute rikari akamu za zigire.
Muze mukinja.
Mie ni Rama.
This is a wrong number.
Kala muziki utabushida bahari chaka imbe dongodo.
Ujumbe ufikishe ni kwakwe landi lodi za mume na sana. Anaishi nyumba tenga mbiri na matano. Dicho kuriga gana gana. Aza isa halari gani si halie. Mukimona mambireni apambane na halie. Simba ze sirikare shaka nambari naye. Aza ni topola rambe na rabola. Muziki Rama uja kushinda uno. Mwana mulu membe kuzibulichi. Yani bila fea na muhirika watamu kisha kizubane. Nenda naipaka lamu migulu ni mfunge kakuku. Kisha shanga ni mvishe za chunu. Yani I swear anda mupata luku. Rama anda mgaluza ni muhendere zuchu. Manya uno mziki unakiki. Sikila ndoki haja na kimiliki. Kuchana funa kosa na fukiona na barabara ni funa la musana. Rama simba haumwezi peki yako. Kienza tanganyenda na babako. Utune wabarikiwa Rama cha kushangaza hauna tatako.
Yani Rama tabaho garicha kuimboka tuwa kuakliwe.
Huu shauri wangu Rama nakupe wabure. Tosa niwe wasafi minona kuwana bure. Hivi vita vya panzi na ngombe vina kusunoni Rama mwenye shombe. Yani kama mziki umekushinda nenda baharini Rama ukato.
Ukato.
Nakona clever kumbe fala ya. Wapu natoja siri wakumdisiri gani. Tena unamchanganya paka simba ndani. Hivya wata kutetea mpaka majira. Okay, you started like a comedian. Kuvala makoti kwa chekesha watu na utana. Mara movie, mara mimba, mara unaimba. Tho na nimbo za mudi.
Mire ni Rama.
Rama music the queen Elizabeth.
Mito sirikara tafute rikare akamu za zigire.
Muze mukinja.
Mire ni Rama.
This is wrong number of information.
Kala mukinja mushida bahari chaka imbe domono. Mire ni Rama.
Rama music the queen Elizabeth.
Mito sirikara tafute rikare akamu za zigire.
Muze mukinja.
Mire ni Rama.
This is wrong number of information.
Kala mukinja mushida bahari chaka imbe domono.
Oh, Rama music. Rama music the Queen Elizabeth. You don't watch my brother. Salute, salute, salute. Yani funatarajia kolabu mwenga safi sana. Ya majama airi akuzi bleachi. Ma queen ga kilifi. Rama music na medallion aka the Caroline. mtazamo tu my niggas, my brothers. Wosichukulie. Kichukulia pia unaweza reply. I give out my number for the more information.